ni Mr. Countdown kwenye hii City to City, mtaa kwa mtaa, mikono juu kwa juu, hakuna kukaa. Msimu ndio huu, mara pap, washa taa.
Yeah,
mara pap, tumekusoma.
Mara pap,
Kabana na Kigoma.
Mara pap,
Arusha na Musoma.
Mara pap,
Mwanza na Kahama.
Mara pap,
Dar es Salaam.
Mara pap,
Tanga na Dodoma.
Mara pap, mara pap, mara pap.
Ni Mr. Countdown, it's going down. FSF 2017 igwe na baba Gengo. Yeah. You know yeah. What it is.
Njoo tucheze turuke angani. Usijali umekuja na nani. Wote weka mikono hewani. Mwenye demu muweke kwa pani. Amani upendo ndo sawa. Amani upendo ndo dawa. Upendo ndo dawa. Amani ndo sawa.
Mara pop.
Tumekusoma.
Mara pop.
Kabola na Kigoma.
Mara pop.
Arusha na Musoma.
Mara pop.
Mwanza na Kahama.
Mara pop.
Dar es Salaam.
Mara pop. Mara pop.